wenye madini wameona Magufuli tupo vizuri, wenye afya wameona Magufuli tupo vizuri, kwenye maji wameona Magufuli tupo vizuri, barabara wameona Magufuli tupo vizuri, umeme wameona Magufuli tupo vizuri, Magufuli Magufuli tupo vizuri, wameona Magufuli kazi yako nzuri, Mbeya mjini wameona Magufuli tupo vizuri, Iringa mjini wameona Magufuli kazi yako nzuri, wameona Magufuli tupo vizuri, Arusha mjini wameona Magufuli tupo vizuri, Moshi mjini wameona Magufuli tupo vizuri,
imependeza
aya,
Ubungo inapendeza
aya,
Victoria inapendeza
aya,
Airport imependeza
aya, aya.